Mamba on the beat.
Sina agenda, wala sina pa kwenda. We don't game change, umenitulize kisiwa cha Pemba.
Ase mwa, mwa, benzi lako kama majina mwagika mwa. Baby kiss mwa, mwa, makisi mahagi malavida vitanua. Chanua, I wanna be the king of your heart. Anakuna kukufana nisha no one. You're my superwoman, Wonder Woman. You're my superwoman, Wonder Woman.
Ndo game change, umenituliza kisiwa cha Pemba. Tena navyo kupenda, wana sina pa kwenda. Ndo game change, umenituliza kisiwa cha Pemba.
Batman, akitaka kiti anatengewa. Akipata hit anapepewa. Akitaka mziki anachezewa. Ase nangele nangele nangelewa. Oh super, you're my baby super. Bilo na foni endesha kama suka. Teno na foni nokesha kama sugar. Kisi kisi na hagi. Body body to body. Ndani ndani kwa ndani. Mali ipo
gandani. I wanna be the king of your heart. Baby would you be the queen of my heart. I wanna be with you for the rest of my life. Anakuna kukufana nisha no one. You're my superwoman, Wonder Woman. You're my superwoman.